Ay, Pablo.
Mr. LG.
Ay, Siti, kuna kitu minataka nikwambie, lakini naogopa utaniona kana wivu hivi. Oh, Siti, nikunong'oneze wapembe masisike, mara naogopa watajana kana wivu hivi. Asa sijui ndo kinga, sijui ndo fala, au sijui mazoea, ila napata tabu kiomba nima. Mana na shingo, kula takulala, mnyonge na nyomonya, mwazo napata tabu kiomba nima. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Ona kama si wewe,
nani
wakuniliwaza,
nani
kunipembeleza,
nani
wakunipepea nilani.
Kuna venye utimamu, unanitoka na kocha karamu. Hii naitwa gekitalamu, ukitajwa kimoyo wipa. Why, 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 tam, mshwiti, shwiti, babugam. Yani yam, 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 ndo mapenzi au fara. Why, why, why,
kwanza yote tisa kumi, moyo mbio habisha kambi. Nani papezi sabuni, nani takatisha kambi.
Wana subiri, nivunjike penzi hili, hatutishwi na tumbili. Kuachana pende mwenyezi,
hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami,
wendo tulizo la moyo.
Ona
kama si wewe,
nani
wakuniliwaza,
nani
kunipembeleza,
nani
wakunipepea nilale.
Slice.